barashada caafimaadka waliba iyadu kuma data kulliyadooyinkan ka faca weyn waana ka waltar ka badan guud ahaan caalamka waliba qayb iyo ku yata adeegyada aasaasiga ee bulshada dhallinyarada soomaaliyeed ee ka jara walbarashada iyo ee kookabada nin barashada kulliyada markay lan fiiri kulliyadooyinka kale ee laka barado goobo walbarashada macadka Alqawneyn waliba uu isugu mideeyay macadyada magaalada Baydhabo ee laka barado caafimaadka Maxamed Cabdi Idris oo ee maamulaaga macadkaasi waliba uu soo sheegay in xiriir iyo la leeyahay goobo caafimaadka taasoo iyo ku caawiyaasa ardayda iyo ka sameeyaan baratiga caafimaadka
Ustaadu waa su'aal aad muhiim ah meel raa in sheegada qaybo baratikooyinka waa qaybo una helo korno oo tusaale ahaan basic ah eedan biyaana marka qaybooyinka tusaale ahaan una haysan oo kala way la kaaladaan isbitaalada magaalada sida isbitaalka Tiro oo inta badan meel raay noocaa iyo qaybaha baratikooyinka ka muhiimsan marka anti oo una helo korno marka hata maadaama iskoolka college-ka meel raay in muddo ah la furunyo marka way iska deenyay inta meel raay in sheegada anti una kofa garay korno ardayd una kofa garayn anti una markaasay meel raay wali in helna oo laakiin on process oo meel raay in sheegada insha Allah un rajayna muddadan in ka dhaw anti una meel raay yana sidii in ka dhaqsi ah badan hirgelina meen ka ladaan isbitaalada magaalada Bayro ardayda way in soo biyaana baratikooyinka una siyaana way ku mid ahaa in sheegada markii tusaale ahaan hisooyin shoo qaadan ku bacdo oo kale una siyaana way buu ardayda may tusaane blood grouping oo kale ardayda qaar way baranay sida blood grouping la soo biyo malaria testing oo kale si loo soo biyo urine analysis oo kale si loo soo biyo baratikooyin far badan iyo ardayda siyaana marka intaas iyo waxyaabo kale jaraan oo una sii doon
Maxamed Cabdi Idris waliba dhanaga kale uu soo un wal ku weydinay walyaabooyinka ku caawiyaayan ardayda ee aan awoon in iyo isku biyaan walbarashada iyonay markii oo dhamaayaan macadka
anti ardaygii ardaydu isku dambay oo kal walbar oo iskoolka ka nagada maadaama uu sii meel raay in sheegad resource iskoolka saaru sii anti uu ardaydu meel raay in sheegada ardaydu ku dambay oo kal faa'iiday waxyaabo kale ku caawiyaan tusaale ahaan ardaygii hadii uu jaamacad markaasay in jeedo form 4 markaasay ku baa oo kal anti uu meel raay jaamacada ka hirno meel raay in sheegada saweelan marka intaasu waxyaabo uu ardayga tusaale ahaan markii uu jaamacada dhamaysan soo biko waxyaabo oo meel raay qualified waxyaabo tayle oo meel raay in sheegada qofkii tusaale ahaan ardaygii ku baa oo dhe arday deegaan sheekanaga koro meel raay in sheegada waxa barashadii deegaanka ama iskala horumarkii deegaanka ku qayb qaadada korontii ardaygii nagada marka intaasu meel raay in sheegada waxyaabaha oo ujeedadaana good at marka insha Allah taala hal markasta way rajadaan intaantiinu wax barashada iyo horumarka deegaanka qayb ku nagan maadaama uneena dhalinyaradi deegaanka walan barati qof kastana deegaanku isku ka eedinyo meel marka meel uu ku eedinayo inay nagatay intaanu qaybto wax barashada ku aadin
jaamacado iyo macadiyada magaalada Baydhabo iyo sanadkii waliba ay ku baahayaan boqolaal arday ee barati caafimaadka